studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe de be studio tamani odo sa saki kuma odo usman diko halanton kabaruji gondi do di jode menzal la presse le bamako mamadou watara wagandi en to buggi jande ndew nan le lewru hurndu handen tagal ko masiba fewtina e kam makko gawato ko golleji lugade palade anakaani fuddude handen horeje chondi mali holliti ana holi yettidu kuyam golle haddatobe nde fudditingol golleji makko andinande hedi gawato batu mawdudo ana wondi e joodaade gabamako ga ngam torrake batane mudun yo hokkude hono mali bawde no tedoro torraka fa warde hurdo gidaali mudu ila ngadaali mobel jahanongel gawdu ngabbido bombore kenya nokku ina barom do hakkunu mudun e gosi yo kiloji nogay juy goto heddi ken sapo e nayon don barmi anfanaawi CVGR don gollirde gonga sare kanye deruntinal wadi batu betay hande do no faborto hebbe torraji hende yo di goni sembe kabaridum en joganim on bismillah don e do studio tamani lewru tagal ko masibe wadi fewde e kam mako gaaw ko golleji lugade palade anakaani fudditinde hande horeje chondi arme malino jotti do tondu holliti ana holi yettidu hono lugotobe wondube kuyam golle dum e wonde wayde poccindiral hakkunde sema e government cakite yontade jabbine de do jottingo laamuji hakkundeji di laamu kidal o ana waawi hono dimbude golleji mako di kedde nak mor wayde galo fa fam beedo
yo dum anniyaji bamono do bamako do fa jeyal hono kaldele kawrangal hani jokkitirede joddingo laamo le sa haleedi ni dum hanno wadde le timmode lewru fevrier ndu lugo gongolan hani fuddude le no gay lewru fevrier ndu yibbe le temede njagom hani tawede le henbe sema kanye platform fa yottiyobe arme mali ka fa hande anda kande gol do lugo gol hani fuddude le sahal leedi ndi to gawoto lande no gondi e wadde le hen kanko gouverneur goddo taw wakande mi noddimo de wala fu ko jabi sifade le hen dije dako wakande mo yano tonde o holliti wido weltikile dido golleji sanne sabbi dan hollita wido wattu jono habotobbe fana kolindiri no kani fuddirde ton lugo gongol fuddugol lugo gongol le sa halleedi meden di halaaji mudin kalaama wakati de wi'a fa laamu hakkunde jo jojine to kidal to le aswer jabbinonde dum bortinaama sabbi de gube nodditto aza wadde kolliti wiide beltaake hono ko gouverneur o noma to kidal to honjoto wobbe kolliti wiide dum way tanude wakati jono golleji lugo golle sa halleedi di cittadan wiide le sapo jetti le rue fevrier jabbinondu kammo ko gondo to gawoto o gube jaadin kobbe ngadi wonandaji fewtude o do nokku yimbe le chapan nayom en jaddam keddile hen hewbe du barmi hen
fuddingo golleji makko andinama de lewru handen torraji pewtunano e kam makko fa chapande kewde habatobe keddi hen o golle waddanino hono batu mawdo du jodaade bamako do do golleji torradi batane mudum dun batane batu o yo hokkude mali bawde no tedoro torra fa warde e gidali mudum le chunchunka o batu mobino hono saratobe police fa warde e domobe kasu chuudi kasudi kanko mumini gindo secrétaire général ministère sarel leedi medan wonko haade mari mayga keddana mamadou samaseko
c'est fleur porte atteinte
o do kabaru la sambina tilalaji kewdi refnde nagu der ledde men de na wada dun hello e les sifa ngurdam amen bangal kubinali di mo sabi binta sabi mako dun yimbe le hebe latto mugitibe sikki wala fi habugul terrorisme be yo hunde hande golleede fa yotto no min politi wadde imadraji batte be do bondarebe min jewata ko kala dabori jabo ka teddengal ngal min jogoni kabaru sariyaji di ana wajimbina yomin nawtoro di tan inari di dun na sawmina kuteji yoga hono hella der yopitare yimbele hayfa gol e ko nande mun
o droit de propriété
kala ko jiddam famitaade pode fayde be malam Facebook na Twitter do studio tamani mobel nabannongel yimbe gaawo ngabbi do bombor nyande alande noku ina baron do hakkunu mudu e gosi o kiloji noga e joyi de bombar wadi hono maybe maydo goto e barmo sappo e nay les civil 1 wonnobe le mobengel keddana umar baygalo fabedro den fam
e refi cifibe dido kabaruji be kolliti wid wattunde bonanday di ngadde de yimbe le minisma kanye be barkan be pili nokkule do bonanday di ngadi e be gondi faabaade yimbe le gombe tombe barmo be fu nabamle hopital mangal militaire en barkan gombe to gawoto faabe jeyal honbe kani faabiraade be do yimbe le dido bonanday di ngadi wakati jena yamde hakkunde ombori kanye e gosi ngel do mobel holitaade yimbe le chapande chapande ngono li hen. La mungkwa bengwa mbe tuwa mbenjeli kiwide barkan kanye minis mambeina tondi wajumudi ndi fada kaiba deyado nukule. Watu jono barmu bese isayar kanye barkan anungundi efaba debe heope mape hulitambe da hakilaji mudu yen imiki. Yimbele njeshi ito ankanpe fabira debe watu jono hakilaji lobby fahande andaka ngape dido bonandaji. Barkan huliti wili yon gwale gube jadi mkwa be deyanon.
Fede gonga sari edero ntinal un sevejier hebi yimbe noge yon le wuliti bebe lintabe be hakilaji mu yon dundimbi. Fakat oti dal hebe ne jogala gulirde fede nde wadi batu do no beto yimbe liundorte kebane du hono jogala no pabore kanko modi be sidibe gondo e sevejier dun gulirde nde to motito wonko hali kerdem
min noddama e batu yontere iwde altinere hande yade aljumare barore kibar golle mo min gondi on to sabi yimbe be puddi warde fa he fa yabbiti jonno be ngadi probleme e ngaddi an kewi hewbe an turri hewbe hoore ma dar fa wayto hewbe handi jati dun ne daber hudu hani fiede hudu hani gollede hudu hani wadede yalla be yimbe ana paabe yalla be ngarti no be gornoni bingi arab kan njoddi so kaldi fa heban faama heban andal jonna sa jogi andal hibbe ande wala ko baawda wadde probleme fu do dum woni jama o minen gondi ma minen kalata ma minen gaydito ma minen andi probleme ngaji ma fuf e be torri fa do ha ka jonno minen horame antenne ngaji mi ngala bawde faabade be jonno so be kolliti bawde no watte faabe do tan dum woni ha alaka fu do ka woni
leydi mali e mauritani bami aadu du hebande do ni day juujure di batte torraji jogala fa warde e kutteji wayde ndenagu do keri de leede didi nen beeta hande de leede didi ngadi hono nyemmu golle jogala yimbe do keri heedi akundu mali e mauritani nen o golle e wi o ka li mali do yo faabaade yimbe no kebara horemu en dabere wakatu de eguru mawdu tongi e muuden keddana mumi sendebu faabe dro den fam
ya plus de 2000 km
ko buri kiloji ujunaji didi ngoni kerol hakune leede mali e mortani faratiji anangodi leedi no kuji di imade muudu yo mi tajjoran wiide so tiidalaji ngaddi jamarende e keejabe laamu anambawi daranade nyongitibe be projet o ana jogi nafa sabi ulato to sababu hunchande hore ande leide didide bangal kerongol deno de tidalaji ana kabendenti tidalaji jande e famu ana jida e golleji proje o e chakite proje o ande bangal jogalal keri hunchante hore faba fede o yem yo yafinde golleji di min pabo to beddu ande ame do golle o yala leide didide ana mbawi nontorade
pour qu'elle puisse bénéficier aux deux pays
yo halaji bakar dimbiya kaya do wem do mal do woni mumni sendebu facitani en batu do maadi fuddi beta hande bamako do batu o moobi hono jogi be usinaji sima e horebe gollirde maadi de battane mudun yo habude e do yo haldude e do hono cogu sima ngaji le mali do yo ministere yirwere usinaji kanyi e gollirde do gollidinde e gollirde moƴƴinoje sima de le mali do moobodi kanko Ousmane Diallo horeje simaf es mali esa do mali do wonko haade Oumar Waygalo kedana mumin sendebu
l'objectif premier d'abord c'est de mettre les acteurs
ko woni fanda kawri tangala fama hobe kanye jogibe usine ngaji siman to tondira hakkilaji do tidalaji mahadi le leydi malindi min jewtidi do ko woni dande usine ngaji le leydi mali min kali chogu siman ngaji kanye no siman ngaji din gorri mali yo leydi kufandi choguji siman di ananjafi so ewi le leyde do kedon dirde so bami e misali le leydi niger e burkina
Vous savez, si nous prenons des pays comme le Niger ou le Burkina.
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sengarti e kabaruji region ngaji meden heede an songoto ke ben famatan golirde heere mairie tesit kurmitama bete hande do teddengal merkeso commune o yo biroji nay batorde mangasi e suudu domo maha e leende do nokure mairie heerende le darnagol ONG accord yo USAID iti jawdi maadi de do nokure ko buri bidoji chapande nay etati sefa batilal logal kabar hono tutube ledde nodirtede somoje de le hitande 2017 de wadi kenya yamfulila bat o walli hono joingol walde fa darano golle mudum habadu e hebadu no darto heba darto gal laamibe ton horebe politiki e gollobe mobilaji hewbe kawri e odo batu yo remobe e julabe cercle o kebi godo hakkilo fa o batu lati hono ɓoyata janginirde janginirɗe kese mahete ley dehale kewɗe ley ngallure kiita nde. Yo projet mo pakum 1 darani se Banque Mondiale Fabori ko ɓadoto millioji temedere e capannayyi CFA. Oɗo kabaru andinama le batu joɗi ɗe heedi ton o cakkite yontere nde. Sen jari heedi Tumbutu, janginoɓe lycée Mahamane Alassane Haydara to Tumbutu to jingani honorawe mumen janginirɗe ngallure waliyaɓe 333 hollitimɓe du metti mumɓen. Ɓe mbelako hono e murtere golle nde anda ka nde selata du nde janginoɓe gondi hennde fuɗɗude yotere ƴaɓɓini nde. Sukaɓe janggoɓe hewɓe moɓɓi ke yesso gouvernorat Fawarde e suudu mairie ngalluru nde. Yoɗo kadduɗe e ɗiɗo kabaruji kedde heɗade fa hande yewtere ma ne yesso yen tawde jaam.